Ua whaotu waina le mālo tele tangata lo tele le atunu u, ina ia aua le wha apopole ina I wha alinga tau wha amatau, mai le wha alaputuputonga I salama fauwale le ISIS, o lo obala awai I ona sui au se talia nei, e whaieni o sofa inga inisi o nofuanga maata ina le atunu u, e pei o le MCG Melbourne, ma le Opera House I sini. I se wha amatalanga mai le mālo tele, o lo ta uai, e au ina wha ae tete ma maata ala tangata umwa, ai olo o lava pui puinga ua whaatulanga ina ina malo. Na sa unua le whaatonu le whaalaputuputonga le Australian Multicultural Foundation, Haas Delal, I se taranoanga ma le ABC, e au ina mātāla, ai au fo'i ina māna tua, o le isi mafua anga o whaalinga tau whaamatau whaapenei, o le whaatupuina le o le fefe ma le matau, ma ia fe vai vai a ia I tangata, ai a maua tangata I le fefe, o rona winga, Ua taunu ua inisio sini au tū, na mafua ai le whaia, one nei whaalinga tau whaamatau.
But I think as a community, we need to be astute enough not to fall for the trap that these threats are about, because they're really also about creating fear and hate and trying to create a division in the community and disturbing normality of life and you know, the way people sort of interact with each other. Because if they can achieve that, they've achieved part of their aim.
Haas Delal, o le Australian Multicultural Foundation. O lo wha moe moe whai e le MCG, ilpo o le Melbourne Cricket Ground, I a ta along o finals o le AFL, I vai aso o mua mua nei, ma e pe ona masani ai tausanga uma, I le vai taule nei o le tausanga, e te le lava ina tumu tumu le mamalu le atunu I le mai moa ina o finals o le Australian football, po le, le footy, le AFL, I le malaite le MCG. Na whautua ina le minister o le tūnafono ma whamasinonga, Michael Keenan, e le te tau ona whaapopole ina tangata, ma le āua iai I tā alonga nei, sa masani ona fia fia iai. E au pea, ona whaia ia mea sa masani ona anga iai I te mai tau le nei o le tausanga ma āwai I le mai mō ina o tā alonga o finals o le AFL I le MCG na ia tā ua fōi I se taranoanga ma le Nine Network e pei u fōringa mai ua amata ona kukupa I le ISIS I Suria ma Iraq ma o le ua anga iai I na whaia na whātununga o ana whainga terrorisi Isi atunu ue mamao mai mai sae tutonu, e pei o Australia nei.
As we are more successful against ISIL in the field, and we are destroying them in Syria and Iraq, in many ways that does magnify the threat that they will seek further legitimacy by propagating attacks in the West. And unfortunately, Australia is not going to be immune from that.
Le minister for Masinonga, Michael Keenan. Mai le fono tangata I tae o malo le ASEAN o loo whaie Vientiane I Laos, Nā saunua le pānamia Malcolm Turnbull, wailoa inisi o sofa inga I Europa I ane tūlanga la matia, mai o sofa inga e whaia e tangata tai tō tasi, po o lone wolf attacks, e pe o lo sofa inga le ana whaia le taulanga o Nisi Farani, ini masina le I mamau atu, o le tūlanga le nā, ia olo o yeipea, masina popolenga.
Individuals who for a variety of reasons may be radicalised, often associated with mental illness, frankly, can be radicalised very quickly and engage in very destructive lethal conduct, as we saw in Nice, for example.
Le panamia, Malcolm Turnbull. O se tasi e telelona to mai su esu enga o whinga terrorisi o leli o Professor Greg Parton o Deakin University in Melbourne. I se taranoanga ma le ABC, na ia sa unoa e le vau le fitu se lau ma le valu se lau tūpulanga Na tā whia leo leo, ai o tau mawhai e ulu whafo ma le atunuu, e tau mō le ISIS I se sa e te tonu, I le se fulu ma le valu masina ua tuana I. Na ia sā unoa, o I la tau nā, oro o tau mawhai le ISIS, e wha aososo ma wha ato sina, e wha ia le wha atununga, e pei o na au mai nei, ai o le paule I alona taui, o le tau tau ai.
But it is something that the police and authorities have to worry about. They've stopped 700-800 young people over the last 18 months from travelling, so there's some frustrated young people out there who might do something really rash, and that's what Islamic State's gambling on. This is kind of, as much as anything, a crowdsourcing bid. Who wants to try it and be famous?
Professor Greg Barton, or Deakin University.